IBM Records.
Wakisema tutachana, ongeza nipenda zaidi ya jana. Wakitamani tuzunike, tufanyeje? Baby nipe tena kama jana. Wanatamani nibubujike.
Yeah.